entertainment. Zaidlatestmusic.com.
Na chaka. Chick boy, chick boy, chick boy. Hey, PM to the best boy.
Silo, silo, homie, DJ Shadow, the one dos.
Tina Mwanguk,
chicken nigga.
Eva, let's go.
My baby, I'm sorry. I'm sorry.
Hali uwe baby nangu sign na machiki. Numba ya mechiki. Hali ya isicho ya menguli fake. Only my knees HMV for police. Zangi hali yobe nanga ya pachaki. Nangu upa nowe waka na kuwele. Una kukutonda kumujima wami. Upi unawishiwa unda andu mwami. Ukone kere yobe vene wami. Check twice.
My baby, I'm sorry. I'm sorry.
Zaidlatestmusic.com.